abanye abantu bayakuthanda kanti banomona ngawe banomona ngawe abanye bahleka nawe xa ungekho bahleba ngawe uzubathethelele bawo othethelele banintsi abanomona abafuna ukubona ngiphumelela ubathethelele bawo banintsi abanomona abafuna ukubona ngiphumelela ubathethelele
Kodwa ngiyazi manginawe kuphelele Obaba ngicela uhlale nami Wabanzondayo uzubathethelele Bakhizinto ngeke zilunge Ukantabazi ukuthi ngithembele kuwena Oh, ndumuntu nje inaye Futhi baningi
Baningi abanomona Abafubona ngiphume
Let them go.